sathandana nawe Ebe kutheni na Hayi akusafani nakuqala Ayi ekhawutini Bamthatha Bamthatha baby wow Bamthathila mapesa Ay ekoni Bamthatha Bamthatha baby wow Bamthathila mapesa
Ebe kutheni